omuntu ye mutu ate chayagala chambula baoza tetulina mirimu tewagaliza nibera vina timukama sasula ebisera byomala gusiranya banno bikole mwebirala pambana nasifu banyo otuke wali fena tukolerera kuba bulungi nakajobu mukemanya gendo kole muganda wange ebyobwerere byakoma munsi muno tulina kola bamu byokulera engalo gendo kole muganda wange ebyobwerere byakoma munsi muno tulina kola zukuka tewe bakambolera eryensiringanyo yagala birungi byotakoleredde wasane mumpunzi katofuna yadde akainja toyagala kukola bano batundanga buveera otudde mukole tuli basanga kati banyola nkata basula bulungi osabiriza genda okole muganda wange ebyobwerere byakoma munsi muno tulina kukola bamu byokolera engalo genda okole muganda wange ebyobwerere byakoma munsi muno tulina kukola zukuka tewe bakambolera afunye birungi taba munno olikomya jefutwa lwacho sekera balire bizibu munange zikusanze oyo gosaba akera nyapatikane afune kunusu bakufula na mulebesi olukula bakonde babune miwabo panga panga oh ebyobwerere byakoma genda okole muganda wange ebyobwerere byakoma munsi muno tulina kola